Radio voice ya sukurumye muzi radio mu Uganda wano mategeza mwa bawuliriza voice afika temujisulia
radio voice ya sukurumye.